Swiss.
Duncan Tizzy.
Kama dem nitamtaka mwene chula, wo sitaangalia sula. Nitaonga sana ndinga manyumba, kama chula ndogo nitakupangia chumba. Nitakula bata mbaya kinoma, wakishua watabatwa tadata na fishi chuma. Wanoni dai wote tawalipa, mala buku yake zaidi atayaliba. Shopping Dubai sio China, Kidali tatu sio pigo wala ina. Wadate na swaga wakinalina, nikizipata hela nitoke na mama nila. Gani boy nitang'aa sana, naso za bongo nitavaa sana, mitoko nitatoka sana. Ya blizwa nangu nishi nawe sana. Waki froki niki mina froki bish. Waki shoot chupa sauce mina shoot kwenye mwezi. Mina shoot kwenye mwezi.
Nikizipata madu watarata.
Kizipata mabishonta wa madamada. Nguo zao kali yako mabwada bwada. Maskani kwao kwenye ngada ngada. Pembeni na mtoto mkali vile shaba shaba. Najua watawata wataongea. Maneno sio sumu nishazoea. Nishapitia magumu ila sio jela. Kama ni kama lasta tunapepea.
Kama unaweza simama unifate. Jichanganye 18 udate. Mashuti flani kipa kau dake. Hapa story kula kila mtu kwake.
Kila mtu kwake.
Hapa story kula kila mtu kwake.
Nikizipata la madu watarata. La kizipata, kizipata watarata, watarata.
Nitakula bata mbaya kinoma, wakishua watabatwa tadata na fishi chuma. Wanoni dai wote tawalipa, mala buku yake zaidi atayaliba.
Kizipata.